mukwano bambi mu butuufu wanjogongo kankubuli luli wemba bambi ebirowoozo bibeeyo gyoli
kimanye nyabo
kyokka mu butuufu kyanagwe walungiwa
kankuwane
kyangweno bambi ow'omukwano
yanguwa
Ite virozo ne meme no mutima biweddeo chonda chondo ngamba zenja kuchikuwa kevenga nyonyi joya galanzi nja kuchikula kevenga ringe ya korodi zenja kuchikula ngana yombu tufu tunchaye kubanyinza no kufanze kati
you are, you are, you are, kankula gomu